Blog Talk Radio.
Arakoze cyane Radisha kuri urya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC
Tuvize saa kumi z'amanywa n'iminota, iyi ni isaha z'i Washington DC, tukajya saa kumi z'amanywa n'iminota, tukagenda ko saa tatu z'ijoro n'iminota, isaha z'i Paris n'Umubiligi, tukagira na saa tatu z'ijoro n'iminota itanu, isaha za saa mbiri n'iminota itanu, isaha z'i London mu Bwongereza, saa yine z'ijoro n'iminota itanu, nanone isaha z'iwacu i Kigali. Uno munsi turi kuwa kane tariki ya 21 Werurwe umwaka w'ibihumbi bibiri na 2019. Muri kano kanya tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro igice cya kabiri, ibisazi by'umwicanyi Paul Kagame bigeze ku buca u Rwanda n'akarere ka East African Community. Muri ya ntego yacu ibyo tukaba tugiye icyo kiganiro tukaba tugiye kukibagezaho dukurikije ya ntego yacu yo guharanira ukuri turwanya ikinyoma. Kino kiganiro rero ni tugiye gukomeza mu by'ukuri ikiganiro twabasezeranije nk'uko twabivuze ku wa gatanu ushize, aho kubera ibibazo bya tekinike tutabashije kurangiza ingingo twari twabateguriye gusesengura, bityo rero tukavuga ko tuzayikomeza ubutaha. Ni ukuvuga uno munsi muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera mu kanya sinari mu ruzi. Reka ndebe niba yagarutse. Jonathan ntabwo nubungubu nkuruzi ariko reka nkomeze ngushakishe, hari ikibazo ahari kuko sinkubona muri studio. Ndakubonye Jonathan, reka ngufungure mikro. Jonathan mikro irafunguye, ndakubonye noneho. Uraho.
Urakoze cyane Joseph, uranyuma.
Dusigaye guhora ishaka ariko.
Ego.
Ubushize narakubuze ikiganiro, ntabwo
ikirere kiba cyabaye kibi kikakumvisha.
Ibere ntibyoroshye.
Niko.
Yego.
Ngira ngo n'intambara ya Brexit nayo ntiyoroshye, ngira ngo ntizaza no kuduhisha bya nyabyo.
Brexit ndabona yarageze no kuri radio yacu. Ingorane mufite aho ngaho zigasiga zijya no kuri radio ijako.
Cyane.
Mbese bigeze nk'ibimeze bite? Nabonye perezida wa asamble yarabwiye uwo mudamu Theresa May, amubwira ngo ntazakinishe kongera kugarura ibintu bitafite icyo bihindukaho. Mbona na hano mu Bufaransa bamubwira ko nta mpamvu zo kongera igihe cyateganyijwe, dore ko ngo Ubwongereza butaratanga impamvu ifatika kugira ngo biriya bihugu 27 byayemera byo mu Burayi bigeze. Mbese byifashe gute ko ntari byumve?
Uyu munsi Prime Minister wa hano ari aho ngaho i Buruseli ku cyicaro gikuru nyine cy'umuryango w'ubumwe bwa Europe. Yaje nyine, urabona ko negosiasiyo yakoze aho ngaho na diri bamuhaye hano barayanze, aba pariloma ya hano yarabyanze, abadepite inshuro ebyiri. Bamusaba rero ko ajya kongera igihe noneho cyabafasha kongera kugira ibiganiro. Uyu munsi rero bari bafite inama ya biriya bihugu 27 bigize Europe, biri mu muryango mbega wa Europe. Ikivuyemo rero ni uko we yasabaga ko bongera igihe kuri iriya article ya 50 bakugeza ku itariki 30 z'ukwa gatandatu.
Yego.
Itariki 30 z'ukwa gatandatu rero babyanze kubera ko hari amatora y'abagize umuryango wa Europe ku itariki 20 ngira ngo n'ebyiri cyangwa n'eshatu muri ibyo bice, bamuha kugeza ku itariki 22 z'ukwa gatanu cyangwa kwa kane.
Z'ukwa gatanu.
Ubwo bikaba bivuze ko ngo muri iki cyumweru arongera nanone, ngira ngo ni kuwa kabiri ahari w'igitaha, muri iki cyumweru gitaha agarure ya diri banze inshuro ebyiri, nanone bwa gatatu imbere y'abadepite
yego
kandi Europe nanone yamubwiye ko nibayanga ubwo ngubwo haba hariho amahirwe menshi yuko bazasohokamo nta diri ibaye hagati ya Europe n'Ubwongereza
yego
kandi ibyo byaranzwe hano ikindi kigaragara nuko ishobora kwerekeza mu kongera gukora amatora ikindi bivuze nuko wenda abadepite bazamusaba guhindura ziriya article 50
yego
biracyari urujijo mu buryo bukomeye cyane byose biraza gusobanuka mu cyumweru gitaha kuko ubundi byari biteganijwe ku Bwongereza buva muri Europe ku itariki 29 z'uku kwezi
yego yego
ni ukuvuga ku wa gatanu w'igitaha
ejo ubundi rwose
urumva rero dufite ibintu byinshi cyane bikomeye hano byateje iki gihugu umwo amacakubiri byateje ibihugu bifatanye n'Ubwongereza nyine bituma biba UK United Kingdom ari byo Wales Northern Ireland Scotland na England birimo amacakubiri ku buryo tutazi bizakurikiraho
ntibyoroshye rero Jonathan nkuko twatangiye tubivuga kino kiganiro cyacu ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoranye ubushize kwa gatanu ushize ikiganiro twahaye inyito ibisazi by'umwicanyi Paul Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akaye ka East African Community ahangaha Ubwongereza bwigeze kugoboka biriya bihugu byombi ziriya ngoma zombi no kuvuga ingoma ya Paul Kagame n'iya Museveni igihe bari barwaniye muri za Kisangani guhera barwanye gatatu guhera za 1999 kugeza muri 2003 aho bari bagiye mu ntambara ya kabiri ya Kongo bari bashoje mu kwezi kwa 8/8 habaye rero Ubwongereza na clear shot mu gukiranura u Rwanda na Uganda kugira ngo intambara yari yabereye Kisangani ku nshuro eshatu itagera no ku Rwanda n'Uburundi ku Rwanda na Uganda noneho bakarwana imbona nkubone hagati y'ibihugu byombi ubu rero muri kino gihe cya Brexit muri kino gihe Abongereza bafite ibyo bibazo bikomeye cyane ngo ucibwamo binyuze hejuru ntabwo atabara ucibwamo binyuze munsi bityo rero ntabwo ibintu byoroshye sinzi noneho uwo Kagame na Museveni baziyambaza noneho kugira ngo badashyira u Rwanda na n'Ubugande ndetse n'akarere mu kaga k'intambara nk'uko rero aho ngaho mu Bwongereza mufite icyo kibazo n'iwacu u Rwanda ndetse no mu karere icyo kibazo turagifite dutangire ikiganiro kwa gatatu ngaho turi mu kwezi kwa gatatu kuriho kurangira tugeze ku itariki 21 Jonathan mu yandi magambo turagenda rwose dusatira ukwezi kwa kane ukwezi kwabayemo amakuba akomeye amakuba ntagereranywa ukwezi twibukamo byinshi tukwibuka abacu batikiye mu mwaka w'1994 ariko no mu myaka yari yabanjije mu by'ukuri hakaba rero hari umuhango buri gihe tukoramo umuhango wo kwibuka n'umuhango wo kugira ngo dukangurire abanyarwanda kugira ngo amateka mabi yaranze igihugu cyacu atazasubira tubakangure rero ukuri inzira y'ukuri inzira yo kuvugisha ukuri inzira yo kumva akababaro ka buri wese ibyo nagira ngo nka perezida w'inama nshingwabikorwa ya Rwanda Truth Commission komisiyo Verite Rwanda cyangwa se ukuri Rwanda ube wagira icyo utangariza inshuti za radisha kwe ndetse n'abanyarwanda ijambo ni rya Jonathan mbere yo kujya ngo dutangire ikiganiro ugire icyo uvuga kuri uwo munsi ku itariki ya 13 z'ukwa kane 2019 aho duteganya iyo mihango ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Joseph reka mbanze nshimire abakunzi bacu baduteze amatwi kandi mbifurize imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Nkuko rero wari ubinsabye, reka ngire bimwe mvuga nk'umuyobozi mukuru wa komite nshingwabikorwa wa Rwanda Truth Commission kubijyanye no muri ibi bihe by'aya mezi ashyira ukwezi kwa kane. Nibutse abanyarwanda mu by'ukuri uko ibibazo twanyuzemo cyangwa se ibyo tubona nka Rwanda Truth Commission. Nkaba ngushimiye rero, reka dukomeze muganti rwose koko mbere na mbere mu by'ukuri. Reka twibutse ko nk'uko nari maze kubivuga turiho tugenda dusatira uku kwezi kwa kane, ukwezi kwa mata, kwibutsa abanyarwanda n'abandi batuye isi ya Rurema amahano yagwiriye u Rwanda, amahano arenze kure ayo twari twarahuye nayo mu mateka yarwo. Nyuma y'uko FPRDMI ihanuye indege yarimo Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi Ntaryamira ndetse na bagenzi babo, u Rwanda rwacuze imiborogo. Ubwo MLND CDR yari yiganje mu butegetsi kubera ubwiganze mu ngabo z'igihugu, yadukiriye Abatutsi ibatsembera kubamara nk'uko yari imaze igihe mu by'ukuri biririmba ikoresheje interahamwe za CDR n'abandi bari bambaye amashara n'ibindi byabarangaga nk'uko bari mu gihugu mwabibonye. Icyo gihe yicaga Abatutsi itibagiwe n'Abahutu batavugaga rumwe nayo. Ibyo nabyo yari yarabiririmbye kwizabatsemba. Ariko nanone muri ayo mateka FPRDMI nayo ntabwo yigeze ireba ayo mahano akorwa na MLND CDR ngo ivuge iti have duteshe ibi bintu, ahubwo nayo ntiyacikanywe mu gutsemba abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu, aho yari yarafashe mu gihe cy'intambara nko muri za Byumba, Ruhengeri no mu turere twinshi kwa Kigali, cyane cyane Abahutu bari muri ako karere, ihereye cyane cyane ku banyabwenge n'abari abacuruzi. Aha hose yagiye yica iratsemba mu buryo butavugwa, mu buryo buteye ubwoba. Muri uku kwezi kw'igihumbi 1994 mu kwezi kwa mata ndetse no mu mezi yabanjirije kimwe no mu myaka yakurikiyeho, igihe habaga igitero cya FPR cyo ku ya mbere ukwakira 1990, nabivuze inshuro nyinshi uko amaraso yamenetse duhereye no kubinjiraga igisirikare, ivangura ryari rihari ku Batutsi bavuye mu Rwanda ndetse no ku Bahutu bayobokaga icyo gihe igisirikare. Amaraso y'Abanyarwanda yagiye ameneka mu buryo butandukanye. Uroye amateka y'ubwicanyi mu Rwanda, wakwibaza uti harya ni ukuhe kwezi Abanyarwanda batahuriyemo n'ubwicanyi? Ni ukuhe kwezi habuzemo Abanyarwanda bagomba kwibuka babo? Kwibuka ibyago kuri bamwe hari igihe bihangana no kwibuka ibyishimo ku bandi. Bamwe bakishimira intsinzi yo kwigobotora ingoyi, abandi bakibuka agahinda n'imibabaro ku babo bishwe muri icyo gihe. Bityo ibyo abo bishimiye ugasanga ari umubabaro ku bandi. Gusesengura no kwigisha amateka y'u Rwanda ntibisaba ubumenyi bwonyine, binasaba gushyira imbere ukuri no kurwanya ikinyoma. Bisaba kandi ubutwari, kwanga umugayo no kwihatira kwishyira mu mwanya w'undi. Rwanda Truth Commission cyangwa se Commission Verite Rwanda cyangwa se Komisiyo Ukuri Rwanda, iyo nzira itoroshye niyo yiyemeje nk'uko imaze imyaka ibikora. Nagira ngo nibutse abadukurikiye ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, ni ukuvuga ukwezi turimo dusatira ukwezi gutaha, Rwanda Truth Commission yongeye kubararikira umuhango wo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi, abazize jenoside yakorewe Abahutu n'abazize ubundi bwicanyi, haba mu Rwanda haba nyuma yarwo nko mu cyahoze kitwa Zaire. Nyuma y'umuhango wo kwibuka uzabera i Buruseli kuri iyo tariki ya 13 Mata 2019 guhera saa 5 z'amanywa, hazakurikiraho ibiganiro mbwirwaruhame bikazaba bikuriwe n'umuhango ukomeye wo kwibaza uko twakweza u Rwanda kubera amahano yarugwiriye. Murakoze.
Urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane rwose kwibutsa akaga abanyarwanda, akaga ntagereranywa abanyarwanda bahuye nako ku nyuma y'iraswa ry'indege ya Habyarimana tariki ya 6 z'ukwa kane umwaka 1994, no kwibutsa kandi ko na mbere yaho no mu mezi yari yabanje ndetse mu myaka yari yabanjije, abanyarwanda benshi bo mu moko yose bari baragiye bahura n'akaga, akaga kavaga ku mico mibi, ku migambi mibi y'ubwicanyi yabo muri MNDCD ndetse nabo muri DMI, kuko harimo ba FPR icyo gihe bo bari bagamije imbere mu by'ukuri kugaruka mu gihugu cyabo no kuhabaho neza bakahabana n'abandi, ariko harimo n'agaco, agaco kaje kuganza muri FPR, agaco karangajwe imbere n'abemeraga intambara, n'abemeraga ubwicanyi, n'abemeraga ubugome bunyuranye kugira ngo ingoma ya Habyarimana iveho, hajyeho ingoma y'agatsiko, agatsiko k'Abatutsi, haveho ingoma y'agatsiko k'Abahutu, none hajyeho ingoma y'agatsiko k'Abatutsi. Ako kagare nuko twibuka, ni nako tugerageza gutanga inzira yo kugira ngo abanyarwanda bazakave mu Burundi, bazave mu kaga mu by'ukuri gahora kagaruka, ariko kakaba karakabije cyane muri uwo mwaka w'1994 ndetse n'ingaruka zikaba zigikomeje uno munsi. Nk'uko rero twasezeraniye abakunzi baragishako, reka rero dutangire ikintu gice cya kabiri, ibisazi by'umwicanyi Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community, no kuvuga ko k'umuryango uhuje ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Nako muri kino gice cya kabiri tugiye gukomeza tureba impamvu kanywa musaye, nuvuga kanywa amaraso, kanywa musaye ni ikigande twagiye tuzana hano byazanywe by'umwihariko na perezida w'ishakwe Dr. Theogene Rudasingwa, avuga ukuntu nyine abo bicanyi bajyaga ahubwo banabyishimira buri wese akitunda atari kuri kanywa musaye, uri kanywa amaraso. Muri kino gice cya kabiri tugiye gukomeza kutureba impamvu kanywa musaye Paul Kagame yitwaje Seth Sendashonga ejo bundi ku itariki ya 9 atangiza umwiherero wa 16 akitwaza mu by'ukuri muri uko guhangana na Uganda kwagarutse kumeze nabi muri kino gihe akitwaza umuntu yahitanye ariwe Seth Sendashonga ati nawe namuhoye ni nkako yabivuze mu by'ukuri ati namuhoye yuko yari yahuye n'abantu bakuru n'abasirikare bakuru bo muri Uganda noneho ngo bashaka gutera u Rwanda kandi rero Kagame yatangiye umwiherero avuga ngo rwose ngo kubyerekeye biya twabonye biya bya René Rutagungira yita umwana umwicanye kabombo umujura bakoranaga aho Jonathan warabisobanuye neza cyane usobanura ukuntu mu by'ukuri René Rutagungira yari mu gaco k'abasirikare ba muri FPR bavukomoka mu Rwanda bakomoka mu Rwanda bakoreshwaga na DMI yari kuri icyo gihe na Kagame Kayumba ndetse na Kabarebe akungiriza mu bikorwa byo kwica byari bisanzwe ariko hakiyongeraho ibikorwa byo kwiba bagakoresha agaco k'abasirikare batoranyijwe neza bavukiye mu Rwanda bazi neza umujyi bazaho kwiba ariho aho ariho nabo kwiba baribo ukwiba bari bafatanyije mu by'ukuri no kwica abo mu bwoko bw'abahutu b'abakire bagamije kubatsemba nabo ngo bamareho noneho bimike utundi duco twiganjemo abatutsi bo mu gatsiko n'abahutu bakeya bemeye kuba abagaragu ibyo byose rero babikoraga icyo gihe na nyuma bagifata ubutegetsi noneho babigira birebe cyane barabikora cyane bikomeye aho bakoreshaga abantu nka René Rutagungira ariko hakaba hari n'abacuruzi nabo babirimo abacuruzi bafasha gucuruza ibyo by'ibyibano aha twatanze nk'urugero rwa Victor Bayingana wari uragiriye cyane cyane Jenerali Kayumba Nyamwasa icyo gihe ari koloneli nduba ari koloneli icyo gihe kandi yari akuriye abiba mu by'ukuri Kagame niwe wari hejuru ya byose ariko wari ukurikiyeho ndetse unategeka za operation kuri terrain yari Kayumba Nyamwasa nk'uko twabibonye ndetse nashyizeho na ka audio gakomoka ku gitabo cya Ruzibiza gatanga n'andi mazina y'abari bagize ikipe y'abajura banica bari bayobowe wenyine na Colonel Kayumba Nyamwasa ibyo twarabivuze rero Jonathan uno munsi tukaba duteganya gukomeza noneho tugera kuri iryo yicwa rya Seth Sendashonga Kagame yongeye kugarura ejo bundi muri ya nama y'umushyikirano yo ku itariki ya cyenda nako yatangije tariki ya cyenda ni hagati y'itariki ya cyenda n'iya cumi na kabiri za kuno kwezi turimo ariko yitangirije hagati ya cyenda atangira ijambo ryatunguye abantu bose ndetse akaza kwiyemerera ibyo mu by'ukuri twari tuzi ariko akabyiyemera ati Seth Sendashonga dore icyo namuhoye Uganda ikibazo rero ese koko kuri ayo matariki yombi itariki Seth Sendashonga bagerageje kumwica bwa mbere nuvuga ku itariki ya cumi na gatandatu Gicurasi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatoya reka nsubiremo gato bwa mbere bagerageza kwica Sendashonga ari ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwa kabiri icyenda na gatandatu noneho bamwica bakabasha kubigeraho hari ku itariki ya cumi na gatandatu Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani ni ukuvuga ko yari hashize imyaka ibiri irenga gatoya ayo matariki abiri Kanywa Musayi Paul Kagame yaba koko yari yanganye na shebuja Yoweri Kaguta Museveni nk'uko yagerageje kubibeshya kuko tugiye kwerekana ko yabeshyaga muri icyo gihe cyose haba kuri iyo tariki ya makumyabiri na gatandatu Gashyantare icyenda na gatandatu agerageza kwica Sendashonga haba kuri iyo tariki ya cumi na gatandatu Gicurasi icyenda n'umunani abasha kwica Sendashonga aho hose kuri ayo matariki yari acuditse bikomeye na Uganda nk'uko tuza kubibona kuko bafatanyije batera Congo Kongo ya mbere batera igitero cya mbere bakigabye mu mpera z'ukwezi mu mpera z'umwaka w'1996. Nubwo ko hari hashize amezi hafi icumi bagerageje kwica Sendashonga, Kagame agerageje kwica Sendashonga. Igitero cya kabiri cyakozwe mu ntangiriro rwose z'ukwezi kwa munani 1998, mu gihe Sendashonga yari yishwe ku itariki ya 16 Gicurasi ukwezi kwa gatanu 1998. Bisobanura yuko hari hashize amezi atatu arenga gatoya bamwishe. Noneho barangije batera Kongo ku nshuro ya kabiri, u Rwanda rutera Kongo ruhereye kuri Goma, Uganda ibafasha gutera Kongo iheye muri za Ituri. Jonathan, rero mbese abantu bangana bakorana igitero, ariko mbere yo kugira ngo ukore iyo commentaire mu kugira ngo nyine urebe ukuntu Kagame wari watangiye uwo mushyikira navuga ngo agiye ngo ibintu bye byose byaba ibyo kuri Rene Rutagungira, byaba ibyo kuri uko kwica Sendashonga, ngo byose ngo aratanga za facts, ngo atanga nyine yerekana za fe, ngo biya ngo bibaye ngombwa rwose ngo agatanga ibimenyetso byose, ngo byaba ngombwa rwose akaba yatanga n'imbonerahamwe zijya avuga. Izo za fe rero ze ni ziteye isoni ntazo. Ikintu cyitwa kronori ntakibuka yakoze kubisaba ikinyoma, tuzahora tumucyurira ikinyoma cyageswa. Umugome ni umugome, n'ubuhanga bwo kwica nta bubuza, ariko aho ngaho yakubise aho ngaho ikinyuma cy'urukoza soni cyerekana uko abeshya ajya gutorera ibintu byose. Ubu ngubu asigaye avuga ngo byose bifite aho bihuriye na Uganda, uretse ko harimo n'abimufashamo, nk'uko tuzakomeza kugenda tubona dusanzwe tuvuga, harimo n'abimufashamo nabo bakumvikanisha yuko ngo ibyo babeshyira ngo ari ukuri kuri Uganda, ngo Uganda ibafasha babeshya. Mu by'ukuri ibyo nabyo turazabona kugira icyo tubivuga, ariko cyane cyane tubiteganyije mu kiganiro gitaha cyo ku wa gatandatu, ikiganiro nzagenda na Theogene Rudasingwa, cyane cyane kuri ya baruwa ya Museveni yandikiye Kagame asubiza byinshi mu bibazo byibazwa cyangwa se mu binyoma Kagame amaze iminsi abeshya, ndetse n'ababeshyera bakabyizihirwamo kubera impamvu zinyuranye twagiye dusobanura kandi tuzakomeza gusobanura. Jonathan, rero reka mbanze ishyireho gatoya Kagame aho avuga aho rwose noneho yiyemera ko yishe Sendashonga kabone nubwo nta wari ubiyobewe, bikaba byananatangaje ndetse nawe wenda n'abataragi bagerageza kubyirengagiza. Nk'umunyamakuru Marie France Cro w'ikinyamakuru Libre Belgique wanditse ati noneho Kagame yemereye ko yishe umunyapolitike Sendashonga. Urumva rero ko Kagame muri ibyo bintu byo guta umutwe cyangwa se byo gusazwa n'amarasaba yaramenye n'abajyaga bamushyigikira, bizwi ko Marie France kuri ari umuntu wagiye amushyigikira cyane kuva na FPR itarafata ubutegetsi, basigaye bavuga bati uyu mwicanyi noneho yiyemereye ko yishe Sendashonga, bakanabyandika. Jonathan, reka tubaze twumve Kagame aho ngaho ariho abeshya abatari bumubeshyuze nyine bari bayobozi b'abacakara, aba yarashyizeho uko ashaka, akabakura uko ashaka, bamwe akabica uko ashaka, abandi bagahunga nyine babishoboye abandi akabica. Reka rero twumve ibyo ariho babwira, nabo bakoma mu mashyi byo guhakwa nyine. Tuze no kurangiza ikiganiro, turangize ikiganiro nyine twibaza tutese umutirimo kwa East African Community ugeze hehe, amaherezo ni ayahe. Twatangiye tunibaza tutese bwa Bwongereza bwajyaga butabara abashwanye nyine bwashyizeho mu by'ukuri, ni ukuvuga Kagame na Museveni, ko nabwo bufite ibibazo noneho buzava hehe, bizamera gute, abanyarwanda bagiye kongera kwicwa ku bwinshi kubera igitugu cy'abagome bizirika ku ngoma kugira ngo ibashe kubakingira ikibaba nyine bakomeze kubaho be kujyana mu nkiko. Ibyo byose ni ibibazo turangize twibaza, ariko n'integano yacu niyo ku inshingano yacu niyo kugira ngo tubone ibisubizo. Reka rero tubaze twumve Kagame avuga ku rupfu rwa Sendashonga.
For people who know, who remember, who have a memory, it's not so long ago. Around 1998. Do you remember somebody called Seti Sendashonga? Muramuzi? Do you also know an author or some academic or something called Prunier? Gerard Prunier, you remember him? Has anyone seen his book called From Genocide to Continental War or something? Does anybody know about the book? You are here, something. There is a book he wrote. It from, I think it is From Genocide to Continental War. In that book, you should look for it. He gives a story of before Seti Sendashonga died, 98, how he met him in Nairobi with generals from Uganda. And he even mentioned the name. He mentions the names. And he says, he was actually, says personally, he was in the meeting. In fact, he's the one who introduced, before that meeting, he's the one who introduced Seti Sendashonga to Uganda, authorities in Uganda. And from that, he says, then subsequent to that meeting, they had a meeting in Nairobi with the generals from Uganda. And the meeting was about putting together all means to support Seti Sendashonga, even militarily, as long as he can also mobilize Rwandese, which he said he was doing and already had a few hundreds, according to him. So they put up a plan, and he says, so he was saying, I'm saying it with authority, because I was in the meeting. And Prunier hasn't been very friendly with us, as you also know, in other cases. And in fact, even in that, he's trying to say, in fact, this is why Seti Sendashonga died. Because when we had been planning this and had put him in contact with him, and everything was coming together, that the government of Rwanda thought that Seti Sendashonga had crossed the line, and that's how he came to die. Well, so my reason for pointing out this is to show the cycle of things that have been happening for the last now 20 years, where while we are meeting here trying to see how we should develop and move, there is somebody that is somewhere saying, we will not allow you. It is a repetition of that. It's the same thing coming back. So this was, you read carefully, and it has elements of truth in what Prunier was saying, because we actually had that intelligence that indeed those things were happening. The things he wrote in his book. As to whether actually, Senator Shonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. So,
urumva ko Kagame rwose hariya yikaniriye ikinyoma ati ibyabaye muri icyo gihe Sendashonga arenga umurongo bikamuviramo kwicwa nibyo biriho biba muri kino gihe ubu sinza bo yitegura kwica barenze umurongo ariko nkuko natangiye mbivuga ni ikinyoma kuko icyo gihe yica Sendashonga agerageza kumwica ubwambere ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri 96 u Rwanda rwari rwuzuye cyane na Uganda by'umwihariko abo bategetsi ndetse umwe yabyaye undi nuvuga Museveni na Kagame bari buzuye cyane ku buryo hashize amezi hafi 10 bagaterana Congo bagaheruka ubutegetsi bw'Amobutu aho ni mu igerageza ryo kwica Sendashonga babasha kumwica ku itariki ya 16 Gicurasi mwaka w'1998 ahangaha rwose bari hasigaye amezi atatu nka hafi atatu kugira ngo nanone Uganda ya Museveni n'u Rwanda rwa Kagame batere Congo bagiye guhirika noneho uwo bari washyizeho nuvuga Laurent Désiré Kabila Rwanda rutera ruturutse Goma Uganda itera iturutse za Ituri ibyo byose ni ibintu bizwi Sendashonga rero ntahuriye n'icyo kibazo ahubwo koko nk'uko tubibwirwa n'ikinyamakuru RFI Sendashonga yishwe tariki ya 16 Gicurasi nyuma yo guhura koko n'abasirikare bakuru bo muri Uganda by'umwihariko muri umuna Museveni General Salim Saleh bari bahuye ku itariki niba reka ndebe neza itariki bari bahuriye ubanza ari ya 3 za Gicurasi bari bahuye ku itariki ya 3 za Gicurasi hashize iminsi 13 nuvuga ku itariki ya 16 Sendashonga aricwa ariko rero nongeye mbishimangire nk'uko bizwi neza cyane nk'uko binagaragazwa niyo mibanire yabayemo gufatanya intambara iyo ya kabiri icyo gihe kuri Congo Museveni yari yuzuye na Kagame nta kibazo bari bafitanye ku buryo nyine baje guterana muri Congo ahubwo bizwi neza Teoje narabivuze neza yuko muri ibyo bintu byo guhura hari n'abandi babizi babivuga neza ko mu by'ukuri Uganda yari igamije kunga Sendashonga umuhutu seti Sendashonga n'ingoma yafashije cyane kujya ku butegetsi kuko baravuga bati noneho isigari y'agatsiko k'abatutsi gusa ntabwo tuzakira amahanga isura mbi y'u Rwanda tugomba kuyirinda kugira ngo aba bahutu mwafatanyije by'umwihariko seti Sendashonga muwe mwakwiyunga nicyo byari bigamije Kagame rero nk'uko bisanzwe ariho arabeshya icya Semuhanuka kimwe kinyagije rwose cy'umuhungu we ndetse Jonathan ijambo ni ryawe nagira ngo tukubitire ikinyoma hagaragara ikinyoma cya Kagame kandi tuzagenda tubigaruka buri gihe tubimucurira kuko iki kinyoma cye yego kubeshya arabizi kwica arabizi ariko ahangaha yabaye umuswa yibeshya kuri chronologie za fact za fe yavugaga reka tuzimushyira iruhande ni gute rero abantu bangana mu gihe cyo kiryo hura rya Sendashonga ryo ku itariki ya 3 nyuma bakamwicashiza iminsi 13 ni kuki ni gute abantu bahura banze Kagame noneho hashira amezi atagera no kuri 3 bakabateye Congo bafatanye kuko ubwo arashaka kubeshya ku zindi za fe z'uko barwaniye ikisangane ariko aho barwaniye bapfa ibyo biba ibisahura ni uguhera muri imyaka ya 99 intambara izwi cyane ikomeye barwaniye Kisangani ikaba ari yo mu kwezi kwa gatandatu hagati y'itariki ya gatanu icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'iya cumi na rimwe intambara y'isi y'iminsi itandatu bari barwanye izabaye eshatu mu by'ukuri ikomeye cyane ya rurangiza yishe abantu na benshi cyane igakoresha ibitwaro biremereye niyo yo muri kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri mbere bari batangiye no gukora utundi tuntu two gukozanyaho muri za mirongo cyenda n'icyenda ariko urumva se ndashonga yari yapfuye kera bashwanye bapfuye ibyo bibye barateye Kongo mu ntambara ya kabiri Jonathan ijambo niryawe
urakoze nanone muvandimwe Joseph urakoze cyane ku garura iki gice cya kabiri kuko ntabwo twari twakirangije ubushize kivuga ku rupfu rwa Sendashonga mu by'ukuri kwica Sendashonga twese cyangwa se n'umuryango wa Sendashonga wasigaye twari tuzi neza ko ari DMA Kagame yamwishe ntawabyigoragoragaho ariko noneho icyabaye icy'ingenzi muri ibi bihe kuri ariya matariki aho Kagame yari mu mushyikirano na bagize inzego z'ubutegetsi aho yigambye mu by'ukuri uko yishe Sendashonga abyigamba ashaka iki mu by'ukuri ashaka kwerekana ko ibibazo bya Uganda n'u Rwanda byatangiye kera ko no kwica Sendashonga ari uko Uganda ngo yari igiye kumufasha ngo azatere u Rwanda ngo aho avuga ngo yari yarenze umurongo ariko arabeshya kuko Sendashonga bashatse kumwica nkuko wari umaze kubivuga mu matariki abanza yo mu kwezi kwa kabiri muri 1996 mu matariki 26 y'uku kwezi ahangaha bagerageje kumwica baramurasa ntiyapfa aha kandi ntabwo yari yakabonana nabo yakagira n'urwango na Uganda wari umaze kubisobanura ari nabwo nyine intambara yaje gutera ya mbere Sendashonga babashije kumwica muri 1998 iki gihe Uganda yari igifatanije n'u Rwanda ari nabwo muri iki gihe habaga ibitero mu kwezi ngira ngo kwa munani 98 nkuko ari wabisobanuye hari hashize amezi arenga amezi arenga 10 bagerageje kumwica bwa mbere batera Kongo ya kabiri 98 ahangaha Sendashonga babashije kumwica ngira ngo hari hashize amezi atatu hari yishwe ngira ngo niba mbyibuka neza
nibyo rwose hari hashize amezi atatu yishwe hafi atatu yishwe niho bateye
ntabwo rero bivuze ko ahangaha ubwo bagabaga ibitero bumvikanaga na Uganda ntabwo u Rwanda rwigeze rugirana ikibazo na Uganda uretse aho Museveni atangiriye kubona ko igihugu cye cyinjiriwe agatangira gufata abicanyi nk'uko bigaragara bakoreraga DMA muri Uganda afata abari barabaye corrupted na leta y'u Rwanda muri polisi ya Uganda ndetse no mu zindi nzego z'umutekano nk'uko twabitangaje ubushize aha niho ikibazo gikomeye nyamukuru kibumbiye naho ikibazo cyo kuvuga kwitwaza ngo kwica Sendashonga ngo nuko Uganda yari imufashije gushaka gutera u Rwanda byo ni ikinyoma ni nk'uko n'ubu ngubu bavuga ngo Uganda ngo ifatanije ngo ifashije abashaka gutera u Rwanda ariba RNC na FDR ibintu byose buri gihe ashaka urwitwazo rudafite impamvu cyangwa se rudafite aho ruhuriye n'ubwicanyi baragiye gukora cyane cyane mu bihugu by'abandi. Aha rero Museveni yatoraguye abantu bose bari bafite uruhare ahereye mu nzego z'umutekano, ahereye no mu makuru yagiye abona no kuri abo bafashwe uko bagiye banatangaza uko bakoraga n'amafaranga bahabwaga bigenda bigera no muri MTN nk'uko twabitangaje, bakarinda bafata abakoragamo bose bakabirukana abandi bakabafunga. Aha ndagira ngo Josefu abantu badukurikiye bongere batekereze neza uburyo operasiyo za DMI zakorwaga cyangwa se n'uyu munsi zikorwa. Ibi bintu twabivuze inshuro nyinshi, uburyo inzego za DMI akenshi mu gihugu imbere bibwira ngo bafite inzego zinyuranye za polisi, inzego zindi z'umutekano, ariko izo nzego nk'uko twabitangaje ni inzego zitwa amazina, ariko urwego rukuru rukorerwamo izi operation zose zikorwa na DMI. Ikibigaragaza ni iki? Ikibigaragaza ni uko DMI niyo nkingi ya mwamba y'ubwicanyi bwose bwakozwe mu Rwanda kuva muri 90 kugeza uyu munsi wa none bugikorwa. Ikibigaragaza ni uko izo nzego zari za polisi, zaba iza DMI, NSS, izo nzego zigenda zisimburanwaho n'abantu ba DMI. Ndagira ngo murebe ubundi intango ya DMI yari ihagarariwe na Kayumba na Steven Barinda, Nziza na Rwahama Mutabazi. Intambara irangiye igihugu kimaze gufatwa, uribuka neza ko Kayumba bamujyanye muri polisi, muri gendarmerie, noneho asimburwa ngira ngo ni Karenzi cyangwa Nziza. Murebe ukuntu izi nzego zari zigiye zikoze, hakaza Karenzi, hakaza Nziza, hakaza Dani Munyuza, hakaza Joseph Nzabamwita, hakaza Emmanuel Gasani wo bita Rurayi, bakava muri gendarmerie yaje kuba polisi, bakava muri DMI bakabimura bakabajyana muri polisi. Nuko Kayumba yavuye muri DMI ajya muri polisi, abantu babikurikire neza. Bakafata Munyuza bakamuvana muri DMI bakamugarura muri polisi, bagafata Rurayi cyangwa se Nzabamwita bakamuvana mu DMI cyangwa Karenzi bakamujyana muri NSS, bagafata Rurayi bakamuvana muri DMI bakamugarura muri polisi, nyuma bakazongera bakabasubizayo. Murebe uwo muzunguruko wizungurukwaho n'abantu ba DMI, polisi, NSS, n'abantu bamwe bo kuva mu itangira rya DMI. Rwose niba mbeshya abantu bazambeshyuze, cyangwa se hazagera n'undi ugira ikindi gice atanga kigaragaza ko ibi ngibi atari byo. Nicyo bereka ko operasiyo zose zikorwa n'aka gatsiko ka DMI kuva muri 90 kugeza uyu munsi wa none. Ari naho abantu bari muri opposition badasobanukirwa mu by'ukuri n'uburyo izi operations za DMI zikorera no muri opposition. Ni murebe kuva aho Kayumba hungiye twagiye tuvuga ibintu byinshi by'imikorere ya DMI. No kuri Kayumba ubwe twagiye tumuha amakuru atandukanye y'imikorere ya DMI muri opposition. Nabisubiyemo ubushize nsobanura uburyo Kagame yohereje abari abasirikare cyangwa se abahoze bakorana nawe, azi neza ko bashobora kugira ubumwe cyangwa umubano wo kubona Kayumba yabiyumvamo, arabadiployinga. Twavuze ibya Nkubana, tuvuga Rwarinda, tuvuga Barubagumya, tuvuga Micombera, ari nawe usigaye muri DMI. Nshaka no kugarukaho ubu ngubu rwose nkuko wari wana nationize uvuga kuri iri yabaruwa president wa Uganda yandikiye Kagame nibaza ko umuyobozi mukuru wa wishakwe Dr. Theogene Rudasingwa azabigarukaho mu kiganiro kuwa gatandatu aho dufite amakuru adashidikanya ko Micombero Major Micombero ari nayo watanze aya makuru mbere yuko na nuriya mudamu wari watumwe wagiye muri Uganda gushaka umubonano n'abayobozi bakuru ba Uganda nkuko byanditswe mu ibaruwa ya Museveni yanditswe ngira ngo ku itariki 10 z'uku kwezi ko aya makuru yageze I Kigali mbere yuko banava muri Uganda Kigali inabyandikaho inabivugaho ariko dufite amakuru nagihamye yuko aya makuru yatanzwe na Micombero abantu rero batazi uburyo DMI operating ku buryo abayikorera baza muri opposition bakigira intama bakigira abantu bafite ibibazo na Kigali ariko mu byukuri bafite imikoranire na Kigali abantu bakabizera ngo na abasirikare ngo na abantu binararibonye bazi uko FPR imeze batazi ko ari abakozi ba FPR DMI Kagame
kimwe nabize
Kayumba nawe akabakoresha
yimira ngo ngira muri Uganda akabamarisha ye urugero rwa rutare rutagungira nabyo rwo yamarisha abantu benshi yisha abantu benshi abandi barashimutwa bamwizeye nawe ngo yarafunze ariko mu byukuri ariko kazi nabyo bitanzeho urugero no muri opposition bagihari nka bamicumbi ikomeza Jonathan
urakoze Joseph kugarura rutagungira kuko ni nawe mutwe ukomeye cyane Kagame yahereyeho aboroga ngo umwana wicururizaga amateka rutagungira twarayasobanuye nkuko dusobanura amateka y'ababozi nuko nibi byaba abantu banatwagiye tubivuga nkuko tuvuga ibya Micombero aba bose bo paretingira muri opposition mu mashyaka ya opposition cyangwa se mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya Kigali abantu bakwiye kubisobanukirwa kuko ntabwo opposition izigera itera imbere kandi mu myanya y'ubuyobozi bw'abagize izo inzego z'ubuyobozi z'abatavuga rumwe na leta zikorerwamo na DMI ibyose bigenda Kigali ba yabimenye mbere yuko hagira n'igikorwa ari nayo mpamvu nibyo Kigali ibitse cyangwa iguma igenda ikoresha kuri ibi bihugu by'ibituranyi byinshi ari amakuru yagiye atangwa n'aba bari muri DMI ndetse n'abo muri FDLR bagiye bafatwa kuko ibyo byose bifite isano n'ibyo twagiye tubasobanurira abangira ngo badukurikiye cyane bumve neza ko amarira ya Kagame yo kuvuga ngo sendashonga ngo yamwishe ngo kubera ko yari umurongo yari yarenze ngo Uganda imufashije ngo yahuye n'abasirikare bakuru kugira ngo bazatere u Rwanda ibyo ntabwo ari byo kandi nta nubwo ibyo bifite uburenganzira bwo kwica inzira karengane azihura ubusa nta wari wamuteye na no byonyine no gufata inzira ukajya kwicira abantu mu bihugu by'abandi ni umuco mubi ni nabyo ngira ngo mu butumwa Museveni ni ibaruwa ya Perezida Museveni yasorejeho avuga ibikorwa by'urukozasoni bikorerwa mu bihugu by'abandi ko binyuranije n'amategeko y'umuryango wa Afurika ndetse n'umuryango mpuzamahanga waoni nkaba Joseph mu by'ukuri nta nagusubiza ijambo
urakoze cyane rwose kwibutsa ibyo byose nako kubivuga ntabwo benshi bari babizi kuvuga yuko tuzi neza yuko abantu dufite mu Rwanda muri ayo ma service batubwiye neza ko ibyo byo kwakira ba mukankusi bariya byageze Kigali rugikubita rwose bigemuwe na Major Micombero. Urakoze kubyibutsa. Twari ku yicwa rya ry'intwari ya demokarasi inyakwigendera Seti Sendashonga aho Kagame yivuyemo. Yivuyemo nyine akavuga ko yamwishe. Tukabyumva twese tukabyamagana ariko si twe twenyine twabyumvise mu kanya navuze ko nabe n'ibinyamakuru by'amahanga byabyumvise uko twabyumvise nk'aho umunyamakuru wa La Libre Belgique Marie France Co yasohoye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa gatatu turimo hashize gusa iminsi itandatu Kagame avuze ayo mahano agerageje gukubita icyo kinyuma. Hari article ya Marie France Cro muri La Libre Belgique yasohotse igira iti le président Kagame reconnaît un assassinat politique. Aha rero Jonathan urumva ko muri icyo gifaransa reka gisemure iyo titre président Kagame yiyemereye ko yakoreye ubwicanyi umunyapolitike. Urumva rero ko Marie France Cro ni umuntu mu mateka y'u Rwanda no mu kuyasoma uzwi cyane kuko mu gihe ingoma ya Habyarimana yari mu marembera yewe na FPR Rwanda ntabwo yari yatera FPR yaravugaga ngo mu nama ya MRND yabaye ngo hari atmosphere de fin de règne ngo haranuka rwose irembe amarembera y'ingoma ngo iyo nama ya MRND ngo yabirekanye ko MRND CDR nyine ntiyavugaga gutyo ko ingoma ya Habyarimana iri mu marembera en atmosphere de fin de règne ibyo byanditswe na Marie France Cro ndumva ari 1989 na FPR itaratera mu nama ya MRND yabaye nyine abona ukuntu ubutegetsi bwa Habyarimana bushaje nabi cyane burwana n'iminsi mu by'ukuri busamba ati hari muri iyo nama ya MRND ati hari en atmosphere de fin de règne. Marie France Cro ejo bundi amaze kumva ibyo Kagame avuze ati le président Kagame reconnaît un assassinat politique. Perezida Kagame yemeye ubwe ubwicanyi bwakorewe umunyapolitiki ubwicanyi bwakozwe ku mpamvu za politiki bwakozwe nande bwakozwe na Kagame birumvikana kandi ntiyanabyemeye na ubwo yarabyiyemereye anavuga ko nta n'imbabazi abisabira kuko ngo byari bifite ishingiro yahimbye mu by'ukuri Sendashonga Seti yazize ko atari baba hutu wateruze ibindi nk'abari yaba Olivier Nduhungirehe bari n'abandi benshi cyane bari bazimaze iki bari babashe imiki izina rikunda kunyubira n'abandi nk'abo ngabo yagiye ashyiraho dore ko no muri ya nama y'umwiherero yo kwita yatangiza itariki ya 9 avuga ari amahano yanavuze ati mwese nta numwe mubasigaye nta numwe utarahindura umwanya umuntu ukiri umwanya we n'igihe we genyine Kagame abateruzi b'ibindi bose rero b'abahutu ndetse n'abatutsi bameze gutyo babahakwa iyo bacakara abo bose rero babwira ayo mahano yose bakoma amashyi nk'uko bisanzwe kuri uwo munsi Jonathan nakoranye ikiganiro na Dr. Teogene Rudasingwa ku itariki ya 9 hari kwa gatandatu itariki ya 9 z'ukwa gatatu nako 2019 aho Dr. Teogene muri icyo kiganiro yagize ati Kayumba Nyamwasa yakwiye gusobanura iby'urupfu rwa Seth Sendashonga kuko abizi neza dore ko anabifitemo uruhare. Sinzi niba ibyo warabyumvise Jonathan ariko utaragira icyo uvuga reka turebe aho ku itariki ya 24 z'ukwa karindwi 2016 tumaze ibyumweru bitatu dushinze ishyaka New RNC aho nyuma yo kugira ngo kuri radio nayo twari twashinze yari imaze hafi ibyumweru bibiri iradiyo ihuriro nyuma yo yaho tuvugiye ku bwicanyi bwabaye muri za giti tuvuga uruhare rwa Kayumba Nyamwasa ku itariki ya 24 rero yagiye kuri yaditahuka badushimuse twakoze twitwa badushimuse ayijyaho agiye gusobanura ariko aje gusobanura kubitaho ikinyoma ikinyoma n'ubu kikimukurikirana ku buryo asigaye atinya radio Jonathan reka yo twumve icyo kinyoma yakubise aho ngaho kuri micro ya nyabukondogoro Serije reka twumve ko madame Sirice ndashonga umupfakazi wa Sitse ndashonga yabajije kuri SMS dore ko icyo gihe nta wabazaga direkto banyine kugira ngo ataba yabaza ibintu bitere ingorane Kayumba Nyamwasa aho yohereje nyine message abaza Kayumba Nyamwasa uruhare uwo Kayumba Nyamwasa yagize mu kunaniza Sitse ndashonga na Faustin twagira mungu noneho mu minota rwose ni minota mike nyine yo kwikibazo birumvikana ikibazo gisomwa na nyabukondogoro nyine wa uriya Serge noneho Kayumba Nyamwasa agasubiza minota nk'itanu kuri urwo rupfu yani magambo y'ibyo Kagame ariho avuga uno munsi na Kayumba Nyamwasa yarabajijwe tugitandukana cyane tugitangira kuvuga iby'ubwicanyi bwa DMI bityo bikamukora mu mutwe akumva agomba kuza kwisobanura reka rero twumve uko yabajijwe na Madame Sitse ndashonga nuko nawe yashubije
hari Madame Sitse ndashonga wabajije ati wavuze ku bintu bya 95 ati hari cyo batubwira ku kwinanizwa rya Faustin twagira mungu na Sitse ndashonga muri iyo myaka nkuko bavuze mu kumateka nyine y'uruhare wagize muri politike na diplomasi n'imishyikirano Sitse ni ku Sitse ndashonga ati watubwira ku ruhare wagize wenda mu kunaniza abo bagabo ni ikibazo kije mu kanya General Kayumba
murakoze icyo kibazo ndagusubiza cha madamu sinashonga siryake ndana muzi turaziranye yewe twajyaga tujya kujya arusha tuva na arusha tukajya iwabo tukajya kuhiyakirira ndabazi n'umugabo we turaziranye hari n'igihe umugabo we yigeze kunkura Nairobi anjyana arusha mu mishyikirano birazwi it's unfortunate ko Sitse atakiriho he was a very very intelligent and forceful character who could not have survived Kagame that's a fact. Ni characters zitashobora gusavayivingana and that was the situation. Mother Red Dead Redemption kunaniza Kagira Mungu na Sendashonga. Nashaka kugira ngo Kagira Mungu ukiriho azamfashe mu gusobanura ikibazo ariko reka mu mugire ibyonzi. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu Kagira Mungu yigeze gutanga ikiganiro kuri televiziyo akompleyininga ngira ngo ku mikorere y'igisirikare icyo gihe hanyuma haza ku bibazo babaye ibibazo ngira ngo barekeho no kumuvugisha kugeza igihe aho njyewe nagiye kumushaka tugahurira mu ofisi ye tukaganira akambwira ibibazo ko yabibonaga n'ikibazo cye afite ntaguruka njyewe nkajya kumubwira nti ubungubu rero ngiye kugenda ikibazo cyawe kigeze hariya kugira ngo barebe ko cyakemuka naragikemuye ikibazo gisa nk'aho kigiye ku ruhande Kagira Mungu aho yaziye no mu Rwanda abantu bose bamuhaye akato ngo ntagire umuvugisha njye nagiye kumusanga twari muri ambasade y'abafaransa ndagenda njya kumusuhuza n'abari banze kumusuhuza baraza baramusanga icyo nuzamubaze arangwa mu Bubiligi n'ibyo agiye no kubihimba ibyo byashoboka ariko rero icyo gihe nari muri gendarmeri Sendashonga ari muri icyo gihe nari komande wa gendarmeri Sendashonga icyo gihe yari minisita wa interiyeri hariho rero icyo gihe bafataga abantu benshi bagafunga mu bihe by'intuza mu bihe bya nyuma ya jenoside hakaba rero n'inzandiko zimwe bajyaga batwandikira bavuga bati kanaka arafunze mugende muzige mubarekure ibyo bigatinda namwe murabizi by'iperereza bigatinda kuko ari mwese ndashonga akanyandikira ati watinze akazana mu ofisi yari muri fosifuri tukavugana ariko yigeze hari n'umunsi n'umwe atinya kuza kumvugisha no gutanga komperensi ze kuri jyewe ibyo byarabaye bigezeho muri department ariko njewe ntabwo nizingira a personal crush na Sendashonga hari akazi nahuriragamo nawe kari gashinzwe ka internal security na murongo ko police corona na internal affairs ibyo byarabaga yabona twagira mungu ari ubwo ajyaga mpamagara kenshi muri office ye nkajyayo tukavugana igihe nkurikiranze ibingibi nkagenda nkabireba yenda ibintu bigatinda so ikibazo gishobora kuba cyarabaye hagati yanjye na Sendashonga ni amadosiye amwe yajyaga atinda ibyo byarabaga cya mbere jandaro murere k'ibintoya cyane ndibwira ko dutangira nari mfite abasirikare batagera b'abajandarume batarenga 2,000 bagomba kujya mu gihugu cyose abantu bafatwaga bagafatwa nyine n'inzego z'ubutabera n'iki babaga bamitse brigade babaga ari benshi cyane kuzajya ngo tuzige amadosiye yose tuyarangize rimwe na rimwe tugafata igihe kirekire cyane ariko noneho nta munsi n'umwe Sendashonga yabarandeze ngo nishe umuntu nta munsi n'umwe icyo yambazaga nuko amadosiye yatinze kandi koko byarabaga ibyo ni ibintu bishoboka ni umuntu wakoraga vuba cyane yaravuye gukora ngira ngo mu kazi ka UN agashaka efficiency tutari dufite icyo bintu byarabaga koko rimwe agakomplaininga ariko agashobora kuba yarandeze ngo yenda hari umuntu wari warapfuye ariko yandagaga ko yajyaga yenda sino kundega akaza kamamagara buri gihe nkajya muri ofisi ze ati ibintu byatinze amubwira ko mfite abantu bakeya ibyo koko byarabaye siriyake rero ubwo igisobanuro nicyo uko byabaye seti urabizi i Nairobi twajyaga duhura twajyaga dusangira twahuriye mu kazi infrastructure yari hari ntabwo yansobokera gukora efficient like you would have wanted ariko I participated at least mu kugerageza kunomarizing a situation y'izo crashes zabaga ziri muri state kandi kundi nashobora no kuvugisha n'abandi bantu nabo ngabo kandi abandi batashobora kuvugisha nicyo navuga murakoze
urakoze cyane General Kayumba mfite ubutumwa bwinshi bugushimira kandi bavuga ngo ujye uza kuri radio itahuka banyarwanda kaze murabyumva ntabwo biba byoroshye abenshi muti mwashimye uko ikiganiro cyagenze reka mpe mugenzi wanjye w'umunyamakuru Didas Gasana wankurikiye sinzi niba ikibazo uri bubaze ndizera yuko twatangiranye muri iki kiganiro niba ufite ikibazo
Jonathan ntitugiye muri ibyo bibazo bya ba Didas Gasana nyina bose bari abahuruye kuza kuvuga ubwiza bw'umukuru wa DMI washinze amahano yose akicira abahutu kubamara mu by'ukuri ari nacyo yari yatoranyijwe kandi akagikora neza ariyo Kayumba Nyamwasa aho kubera ko twari twavuze iby'ubwo bwicanyi bwe nyine Nyabukondogoro Serge Sendashonga nako Serge yari yaje kumubaza ati bavuga kuri umwicanyi we na Rutayomba ni naho yanavuze ko igiti nyine ngo yayoboye batewe 21 abeshya ko atishe ko kubera ko ngo Sebushumba atamwishe ngo bisobanuye ko atishe abahutu bose ni muri icyo kiganiro yaraje ku by'ukuri gusubiza ibyo twari tumaze iminsi tuvuga by'ubwicanyi bwa FPDMI aho rero nawe yasubije kuri Sendashonga Jonathan nasubiye kuri Sendashonga avuga ibidatandukanye cyane n'ibyashebuje abashwanye muri kino gihe ari we Paul Kagame nawe araze ahawumvise agira ati Sendashonga ntabwo yigeze n'umunsi n'umwe atinya kuza kumvugisha aho bwabyo birivugira kuki ministre ukomeye nka Sendashonga w'umuintellectuel ukomeye umuntu ukomeye cyane yagombaga gutinya kuza kuvugisha umukuru wa gendarmerie na ko yari n'umukuru wungirije uretse ko tuzi neza ko ari wayitegekaga kuko uriya wundi w'umuhutu wari witwa kwa muyobora bitari nabyo urumva ko leta namuvuga uriya ndi ibwami niwe ubundi wategeka gendarmerie ariko aravuga ati ntigeze atinya kuza kundeba se kuki atagomba kujya kureba ndi ibwami kuki Sendashonga yajya kureba nimero ya kabiri ntajye kureba ndi ibwami Jonathan ku bibazo biri naho ngaho ndi ibwami yari umuhutu bisobanuye ko ari mu mwanya byitirirwa ko ari we uyobora ari we utegeka ko yumva ariko atari we umutegeka ikindi cyo gendarmerie nk'uko twabibonye nk'uko bisobanuye nk'uko twifashije n'izindi nyandiko nk'izaruzi biza gendarmerie Kayumba Nyamwasa yagiyemo agiye gukora DMI noneho ku buryo buri finance ku buryo nyine buhabwa inkunga y'amafaranga n'amahanga none ubwicanyi bukaba organize bukajyana bugakurwa n'abasirikare benshi cyane bari na organize Kayumba Nyamwasa yagiye muri gendarmerie agiye kuyigira DMI n'ubu ngubu yaretse kuba gendarmerie yitwa police ariko abayitegeko urabazi ni umuhungu we Dan Munyuza imbere yayo hategekwaga n'undi muhungu we uriya Gasana Rurayi abantu yatoje akabatoza nyine ubwicanyi kuba bakanywa musayo ngabeza cyane abona bakayumba Nyamwasa nyine ibyo byose warabigiye ubisobanura Jonathan rwose tujye tunagushimira kuko wigishe neza imikorere ya DMI ikomeje kugaragara mu Rwanda ariko no muri opposition ikaba mu byukuri inagaragara ibyo rero ati seti senda shonga uboni Kayumba Nyamwasa kuri ya tariki ya 24 z'ukwa karindwi 9 na ko muri 2016 ati seti senda shonga ntigeze n'umunsi n'umwe atinya kuza kumvugisha kuki yagomba gutinya ikindi cyo kuki atajya kuvugisha kurundi bwami wari umuyobozi we aho umuntu wese arumva ibyo ariyo ndabaza nka mwarimu akongera ati nta munsi n'umwe seti senda shonga yandeze ngo nishe umuntu yabivuze kabiri Jonathan bisobanuye ko atigeze yica kubera ko seti sendashonga atigeze aburega ese ikigaragaza ko seti sendashonga atigeze aburega Kayumba ni igiki ko tutari muri za nzandiko nyinshi yanditse ndetse n'umubanga agomba kuba wenda ahishe yanditse Jonathan ijambo ni ryawe ibisubizo bya Kayumba bisa n'ibyashebuje nubwo hashize imyaka itatu hafi itatu abikoze ariko urumva ko bisa ubanza wagiye Jonathan uri buranyumva kandebe ko nakongera kukubona cyangwa bitugore nk'ubushize reka ngerageza kugushaka Jonathan Jonathan ubanza noneho nk'ubonye bitabaye nk'ubushize uranyumva
ndakumva neza n'ubundi nakumvaga ahubwo we ntabwo wanyumvaga
ariko ndabibonye ko nakubuze niwe se ko noneho nkubonye
ugize neza kugarura cyane iby'iki kiganiro cya Kayumba ku bibazo bya seti sendashonga kuko bifitanye isano cyane n'ariya amagambo ya Kagame yavuze nyine yigamba uko bishe seti sendashonga iki nababaza jyewe iyo numvise amagambo nk'aya wumva umuntu nka Kayumba binyibutsa ukuntu dushinga RNC yari yemeye ko ibi bintu byose by'ubwicanyi byagiye bikorwa na DMI uko azagira uruhare rukomeye mu kubisobanura nk'umuntu wari ubishinzwe ahubwo kubisobanura agahitamo gushaka inzira icyatuma ducikamo ibice kugira ngo abone uburyo agumiza kuyoborera mu badashobora kugira ibyo bamubaza ari naho wumvise ukuntu arimanganya nyina ry'iminwa ku rupfu rwa sendashonga kuko araruzi cyane araruzi neza azi na deployment zoherejwe kumwica ibi agize neza ubundi yazanasobanurira ari umuryango wa Seth Sendashonga Madame Siri Sendashonga ari abana be cyangwa se abavandimwe be cyangwa inshuti ze cyangwa se n'abanyarwanda urupfu rwa nyakwigendera Seth Sendashonga ahandi ahantangaje naho wumva ukuntu arimwe atanga abagabo nk'umuntu bashyize mu rubanza bamubajije ikibazo ariko atangira gutanga abagabo anasaba ngo uwari premier ministre muri kiriya gihe twagira mungu Faustin ngo azamufashe ngo abisobanure ngo akanatangira kuvuga ngo Faustin ngo bari bamuhaye akato ngo baza guhura muri ambasade ngo y'abafaransa ngo noneho abantu babasha kumwegera umva nawe wumve iyo mivugire no ese bamuhaga akato kiki ko yagize ati ngo ariko ntabwo yatinye kumwegera kubera iki kubera ko azi neza ibyakorwa guko byabaga biteye n'uburyo byabaga byateguwe ikindi akagaruka akavuga ngo ngo setse nashonga ntiyatinyaga kumureba cyangwa ngo kumubaza none se ari wari na sendashonga wari mukuru ninde yari minisitiri wa interiyeri none se wari uwungirije gendarmerie kuki sendashonga mbega agombaga kugira ubwoba bwo kumubaza bwo kumwegera nuko yari azi neza ibyo amubaza ikindi wanashubije ni kuki bagombaga mbega kujya kureba Kayumba wari visi wa gendarmerie batarebye umuyobozi mukuru wa gendarmerie yarangiza akanigamba ngo Sendashonga yari umuntu wabacumbikiye we n'umuryango we arabagaburira abatwara muri iyo mishyikirano hirya no hino bose niho bacumbikaga barangiza bakamugororera kumwica ibi ni ibintu by'agahomamunwa umuntu akaba yicaye aho ari mu buhunzi nawe yabonye uko bigenda DMA yaramukurikiye nk'uko yagiye ayikurikiza abandi akaba uyu munsi wa none adashobora no gutinyuka kubwira umuryango we mu by'ukuri n'ubwo umuryango we ubizi neza uzi n'abamwishe ariko izi deployment Kayumba arazizi azi neza neza urupfu rwa Sendashonga ariko ntashobora gutinyuka kuza imbere ngo abivuge nk'uko mu by'ukuri wari ugaruye iki kiganiro cyaho iyo tuvuga DMI nawe azi amabi yayo arayitinya atinya no kuvuga ko yayiyoboye ahubwo agahitamo kwiyitirira amabatayo nka batayo 21 ko yayiyoboye kandi atarigeze ayiyobora kugira ngo abashe kubeshya ubwicanyi yakoze igiti na rutare n'ahandi muri utwo turere aho yasobanije cyane na escort we major Rutayomba wari lieutenant icyo gihe urumva ko igisubizo yahaye madame Cyrice Ndashonga ku kibazo yaramubaje ntabwo yanogishubije yaracurikiranije mu by'ukuri kuri iki kibazo kubera ko azi neza icyo kibazo uko kiri azi neza uko batekerezaga kuri abo bahutu b'abanyabwenge azi uko babavugaga azi n'uko bateganyaga kubica umwe ku wundi
ati Sendashonga ati yari too intelligent to survive mu yandi magambo ntiyari umuteruzi w'ibindi
cyane
yego
cyane niyo mpamvu n'abatwagira mungu ba Ndahayo ba Six Berry Musanga abo bose banze kuba abateruzi b'ibindi bahitamo guhunga
mu yandi magambo gusa rero tumaze iminsi tunerekana yuko no gusurvivinga kugira ngo ubashe kubaho nyine ugomba kumutiriza ibindi muri RNC
ugomba gucinya inkoro
niko byakomeje ati yari tu
intelligence Joseph DMI nibyo nabanje no gusobanura cyangwa maze igihe nsobanura imikorere yayo niyo ngiyo kuva 90 kugeza uyu munsi wa none ari nayo mikorere DMI bashatse kubaka muri mu mashyaka ya opozisiyo imikorere ya DMI ubu nabyo bikaba Kayumba byaramunaniye amaherezo nawe bizamugaruka nk'uko byagiye bigaruka aho yagiye akoresha yayibwira ngo nubwo Kigali bakoresha ngo nawe azabakoresha ngo bimwe nayo akavuga ngo nabashaka kwirira Kigali amafaranga ariko ndibayikorera ngo baramukorera barangira batashye usigaye n'imicombero nawe ntabwo tuzi igihe azatahira wenda kuguma kuvuga ibyo bizamuforusa ko abantu bazafungura amaso bakamenya iyo mikorere ejo nawe ukazumva yagiye
Jonathan amasaha aragiye mu yandi magambo twerekanye kuri iriya tariki ya 9 za kuno kwezi kwa gatatu biriya bintu yazanye kuri haba kuri Rene Rutagungira twatinze ubushize haba kuri Sendashonga tugerageje kuvuga bihagije uno munsi ibintu byo kuyobya uburari mu mvugo byabakanywa musayi
ibintu bita mu gifaransa ni mu cyongereza bijya kumera uko kuko bikomoka kenshi mu kilatini ibintu bita diversion digression gukora kuvuga amagambo mu by'ukuri atandukira ayobya ku ntusubize ikibazo nyamukuru wabajijwe ibyo wabivuze Jonathan wabivuze kandi rero kuvuga ngo nyine ni nkaho byakorwaga muri kiya gihe cyose cya Sendashonga amererwa nabi anicwa ko Kayumba we yari umuntu w'indeberezi murabona nyine kubeshya rwose barerewe hamwe bonse rimwe na shebuja Kagame batapfuye gukorera neza u Rwanda batapfuye indangagaciro za demokrasi bapfuye mu by'ukuri ibintu byabo bwite nk'uko tutahwemye kubisobanura. Jonathan rero tugana ku musozo w'ikiganiro ngwara reko ntabwo ashira wenda ibyo tutatinzeho bihagije tuzabigarukaho ubutaha tunibutsa yuko ibare wa Museveni yanditse ku itariki ya 10 ikaba yagiye ahagaragara biturutse mu kinyamakuru The New Vision ku itariki ya 9 ya 19 nakoza kuno kwezi hashize iminsi 9 iyo baruwa yanditse ku iyo baruwa tuzayigarukaho ejo bundi kuwa gatandatu Dr. Théogène Rudasingwa akayivugaho dore ko iyo baruwa ivuga byinshi ku byagiye bivugwa ivuga byinshi ku byo natwe twagiye dusesengura iyo baruwa rero ndarikire abakunzi ba Radio Shakwe kuri uno wa gatandatu mu masaha 11 za hano mu Burayi saa 12 zo mu Rwanda nk'uko bisanzwe bigenda ku kiganiro na Dr. Théogène Rudasingwa ariko hagati aho ngaho Jonathan haba mu kiganiro cya mbere tutabashe kurangiza ndetse no muri kino cya kabiri tugiye gusoza nagira ngo ube wagira icyo uvuga kuri East African Community nyine itegetswe kuko kiri kuva ejo bundi hashize nk'ukwezi cyangwa abiri nta birarashira nako ubu ngubu itegetswe n'umusazi w'umwicanyi Kagame Kanywa Musaya. East African Community rero yitegetse yanganye n'igihugu cyamushyizeho n'igihugu cyatumye anayigeramo aricyo cya Uganda kigitegetswe n'uwatumye agera ku butegetsi mu Rwanda n'uwatumye agera aba n'umunyamuryango wa East African Community kandi yarayoboye igihugu kivuga igifaransa ahariwe Museveni twatangiye tuvuga yuko bihumiye kumira ari kuko n'ubwongereza bwajyaga bubatabara nyine bariho barwana nk'uko byagenze muri za Kisangani hariya ubwo bwongereza nabwo buri mu muhengeri ko ibintu bitoroshye ariko abantu benshi barabona ko muri East African Community hacumbiye ku mwotsi inyandiko nyinshi zagiye zisohoka cyane cyane izituruka muri Uganda ziragenda zivuga ko Kagame ndetse no mu magambo ya Museveni yagiye abikomozaho ko Kagame ameze nka Idi Amin Dada wagize uruhare runini cyane kugira ngo umuryango wa East African Community usenyuke muri za 77 niba nibuka neza bakongera kandi bati Kagame rwose ashenye umuryango nyine kimwe na Idi Amin Dada rwose bakagenda babivuga uko ariko bakanavuga ko ari umusazi bakanavuga ko ari ni wa mwana nyine ugira gutya agakora amahano yarangiza akarira bamwise cry boy umurizi nyine wa mwana umurizi nyine utari ndwurutoze nagira ngo rero dukurikije iyo mvugo yabo ngabose mu by'ukuri dusangiye twemera ko ariyo kuko u Rwanda ari mu kaga ariko na karere nuko nagira ngo ube wasoza uvuga uti East African Community niki kizayitabara ije muri ryawe Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph Eastern Community nta kintu kizayitabara kigaragara kubera ko bayishinze umusazi bayishinze umusazi wananiwe no kuyobora igihugu cye. None se uwo urumva wananiwe kuyobora igihugu cye akiyoboje umuhoro, akiyoboje akandoyi, akiyoboje agafuni n'amasasu, niko yifuza ko ibyo bihugu bigize uwo muryango agomba kubiyobora. Ari naho tutibagiwe, hari igihe abantu bibagirwa uko yabwiye Kikwete ko igihe kiri hafi azamwica. Kikwete yari perezida wa Tanzania. Mwibuke uko yashatse gukora kudeta i Burundi. Murebe ibyakurikiyeho no gutoza abana b'Abarundi bahungiye mu Rwanda gutera u Burundi. Murebe umwuka uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Murebe noneho umwuka uri hagati y'u Rwanda na Uganda. Noneho Kagame ahitamo gufunga imipaka. Ubu u Burundi urafunze, uwa Uganda urafunze. Ni ukwibaza ngo se koko niba koko Kagame atari umusazi ni iki? Umuntu ufungirana ahantu haturukaga amafunguro atunga abantu be akahafunga, none se aragira ngo bigende bite? Ikindi byo bihugu ashotora uribaza Yozefu ko ibyo bihugu byombi ari byo bigize uwo muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, urashaka kumbwira ko bizagenda bite? Urashaka kuvuga ko uwo muryango uzabaho te? Kereka ni wishyira hamwe ugakuraho Kagame ukamushyira ku ruhande,
wibagiye ko
ku ruhande
Burundi nabo mu byukuri intambara ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose no Burundi babwe bagiye gatoya.
Nibyo u Burundi ntabwo nabwibagiwe, nabuvuze kuko umwuka bafitanye urakomeye mu buryo bugaragara ko mu byukuri yaba ari u Rwanda rufitanye ibibazo na Congo, rufitanye ibibazo na Uganda, rufitanye ibibazo n'u Burundi, rufitanye ibibazo na Tanzania. Ibyo bihugu nibyo bigize uwo muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. None se Yozefu, wowe urashaka kugira ngo umbwire ngo bazabigenza bate? Bazabigenza bate se nyine? Uretse niba kunda bakishyira hamwe bakamukuraho, cyangwa se izo ntambara zateza zikazamwica? Kuko ntibizanga, ntago bizabura muri izo nzira zombi. Aha rero Abanyarwanda bakwiye kumva ko bakwiye guhaguruka. Hari abakunze kuvuga ngo abantu bakwiye gushyira hamwe, ariko ukajya wibaza ute se uko gushyira hamwe kuzaba gushingiye kuki? Abantu bahunga ukuri, kuko ukuri ntabwo kuzigera gutsindwa, nta nubwo kuzigera guhishwa. Kuko FPR DMI Kagame na FPR DMI Kayumba ikorera muri opozisiyo ni agahoma munwa. Izi zombi ziteje ibibazo muri East African. Ibi bibazo mubona, ibi byombi, izi operations za DMI yaba ari ya Kagame n'iya Kayumba zifite uruhare cyane muri ibi bibazo. Ari naho twahere ku yicwa rya Seth Sendashonga, ariho twahere twerekana uburyo Kagame na Kayumba aribo bari abakuru ba DMI. Ikibazo nuko uyu munsi wanone Kayumba avuga ngo nibibazwe Kagame na Banziza na Badani, kandi abo Banziza na Badani bari abakozi be akiri umukuru wa DMI. Abo bose niwe wakoreshaga muri ubu bwicanyi bwagiye bukorwa nk'uko twagiye tubuvuga. Uyu munsi wa none abari mu buhunzi bakabona Kayumba nk'umuntu ufite ngo icyo yamarira abantu b'impunzi. Ubu ni ukuvuga ngo n'ejo na Kabarebe na Nziza nibahunga tuzabashyiraho ngaho, mbega duhore ducumbikiye DMI muri opozisiyo ihore ishwanyaguza ibikorwa byose by'abantu mu by'ukuri bari genuine mu rugamba rwo kurwanya FPR DMI Kagame. Ukuri rero kuzaguma habona,
yego,
ntabwo kuzigera gutsindwa, kandi tuzaguharanira kugeza igihe umwuka uzadushiramo.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jonathan rwose kuri kino kiganiro. Ni ibibazo birakomeye cyane. Icyatuma uriya muryango udasenyuka koko kigoye ibona, ariko rero ba Idi Amin n'abandi barabusenye, urongera urazuka. Nitumara gukura iyo ngoma ya Kanywa Musaye Kagame, uwo muryango uzazuka, ndetse unazuka n'undi muryango muri kino gihe ubaho gusa ku izina ariwo CPG, kuko iyo miryango yombi ni imiryango ikomeye cyane, ikomeye ku iterambere ry'u Rwanda n'ibihugu bituranye n'u Rwanda, ndetse bikaba byanarenga aho ngaho, kuko iyo akarere kagize iterambere gatuma n'utundi turere two muri Afurika twarigira. Jonathan, rero ndagushimiye cyane rwose kusesengura bikomeye iyo DMI, haba iyo muri kwa Kagame yogoje igihugu n'akarere, haba DMI nayo yitegura ngo kuba yasimbura iyo ngiyo, bityo u Rwanda rugakomeza gucura imiborogo. Ibyo byose rero biragatsindwa, bigomba kuvaho bikagenda uruhenu. Muri kino kiganiro igice cya kabiri, ibisazi by'umwicanyi Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community. Muri kino kiganiro icyo gice cya kabiri mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera, shuti mwari nimo duteze amatwi, turabashimiye. Mbararikire kuwa gatandatu mu masaa 11 za hano mu Burayi na saa 12 zo mu Rwanda, aho nzagirana ikiganiro na Dr. Theogene Rudasingwa kuri yabaro ya Museveni, ifitanye isano cyane n'ibyo tumaze iminsi tuvuga, ifitanye isano cyane n'ingorane hagati y'u Rwanda na Uganda, ifitanye isano cyane n'ibibazo bya East African Community, umuryango uhuje ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba, umuryango uri mu marembera bitewe n'umwicanyi kabuhariwe Kagame. Ariko rero natwe muri opposition, nkuko dusanzwe tubivuga, tukaba tugomba kureba inenge zacu, tutababarira, tutibabarira, kugira ngo tuzabashe kugorora, tuzabashe kubogora u Rwanda. Ijoro ryiza rero aho bwije, ndetse n'umunsi mwiza aho bukeye ku inosi ya Rurema.
Rwanda nongere mbivuge ngenda yizeye, aya mateka y'Abanyarwanda n'ikoranabuhanga dufite, nta muntu n'umwe uzabasha kutubeshya wagiye kuri microphone, wagiye kuri national television, wagiye mu kinyamakuru runaka ngo ejo azatubwira ati uriya mwabonaga ntabwo yari njyewe. Biriya navugaga ntabwo ari character yanjye, ntabwo ari personality yanjye. Ikoranabuhanga rero aho ndibuze kurishima mu kanya, nuko rizadufasha kugira ngo tube dufite data no mu myaka ijana iri imbere. Cyagi kacimbwa mujya muvuga ngo muzashyiraho ngo buke y'imbwa, njya numva we na mugenzi wawe epi mati muvuga ngo
twaragitangiye Serge, urakoze cyane. Oya ntabwo ari byo guseka, this is serious stuff.
No, serious. Urako yewe
umuco wo kudahana, umuco wo kuta naming na shaming, umuco wo kuterekana abagambaniye u Rwanda, abore ku Rwanda, uwo muco iba dushaka guhagarika gatebe gato, tugomba kuhagarika tugatangira kubagaragaza. Umugabo akaba umugabo, imbwa ikabimbwa, ikabirwari. Ibyo bintu kabisa nye Serge ndihagazeho, ariko wese na
Ganji agi tere kanenu kusombi bara ka chugu ye gufatan dulu gua muri mau rukam bar komen dera mandani tuzar. Dukum gani bar gua mahinga ru cing cing war gua munga mesti keru mukut ma cawar tu lima ye shalik ba. Huri masheka. Lepuk gua kusombi gua hin zaru cing lepuk ye rukam lepuk gua rukam bar gua mau kurban ru tuwa ye tani sama. Thank you. manzi y'amazima rubaririza ndabugarukira intambara ku mubiri n'induru y'abayisore nkayitera ntiyigenga n'intore zerekanike dore cumuri genzi munegagere mugenzi wabinyogoza ingogo rw'umunjera gutabaye mutakomerwa rumwe kimanzi itabaranubona dore rubaririza n'urugero rugira intambara ku mubiri kira uzinganje uringanje uringanje yagusirikare n'ubukuru imbaraga tuzongeye gufatanya kombe nyamuni wa rusezera mpuzo wasingiza wa rusingi ndavuga umugabo rusenzi wimba woro ndavuga wa rugina nkataza kurekera niyo yarogwa mu gusinga niba ashaka kurwana ageze mu nkomane za nyakarere ngo ndavuga imyaka ishema ryica ringanye n'ubukombe rijya amajuru naho umushoro ugazambara uguhingwe na hazi imasho ry'ubutakoresha ibindi bene uyihunganye uringanje rwayumba uyihunganje nyamuni ni wa rusezera mpuzo wasingiza wa rusingi umugabo rusenzi